Mina ngisale ufuna uthando mama ngoba ngibone ngathi ugcwele ukudlala uthi ngithola ngcono ayi bomana ninamantombazane sengathi niyafana ngoba I've been calling kodwa efoni angikutholi angikusoli pelele impumputhe aliboni empeleni uthando ngiyalisaba oba ngihlale ngitholwa amanga bengicela umbambe ngesandla ngithembisa usoze wangilasha empeleni uthando ngiyalisaba oba ngihlale ngitholwa amanga bengicela umbambe ngesandla ngithembisa usoze wangilasha
Bengicela umbambe ngesandla mhlambe lo munwe wakho ngawufaka nendandatho yazi ngabalula masingahlala nje sithandana sengiphenduka uhlanya ngawe ntombi ngiyasangana bese ngihlezi ngixoxela amajida ngawe wena uqala ongenza ngizizwe kanje mawubuya ntombi ngizozwa ngawe ngithinte efonini siyohlangana emlanjeni Ungawari ngiphethe timing Ungasabi soplome pake Yazi nawe ngayifela dali Abanye udali they not in my league
I've been calling Kodwa efoni angikutholi Angikusoli Pelele impumputhe aliboni Empeleni uthando ngiyalisaba Oba ngihlale ngitholwa amanga bengicela umbambe ngesandla ngithembisa usoze wangilasha empeleni uthando ngiyalisaba Oba ngihlale ngitholwa amanga bengicela umbambe ngesandla ngithembisa usoze wangilasha
Sam, Bozala, calling Bambu Tingulam, Nigelani numbers sound, if was a good time shying up, King Iami Gel Sabutan, Tizoyami by Pulu Yaz, Funu Talugu Tanda, and you busy or Ulalangam or Bushabak. Respect some nigga, you're not jad, Genza Namgi Boning Shad, Genza Ngalin Bonic Sass, Smile White, nice time, Zimbonga to Ice Spice, show that in Amber Man, I swear to you, Gel Bonic Sass.
I've been calling, kodwa efoni angikutholi, angikusoli, velele impumputhe aliboni, empeleni uthando ngiyalisaba, ngoba ngihlale ngitholwa amanga, bengicela umbambe ngesandla, ungithembisa usoze wangilasha, empeleni uthando ngiyalisaba. Oba ngihlale ngitholwa amanga bengicela umbambe ngesandla ungithembisa usoze wangilasha